danki jarer wene unun jalani le
det weino ogada
sultan kserali maadiyani furi maad ki jarer wene sultan kshaidi
wa ku dhawaad 200 arday ah kuwaasoo hadda loo soo xareeyay barashada cilmiga sharciiga iyo kan maadiga waxaana furatay beesha jireerweyne oo ka mid ah beelaha dega wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka munaasabada oo ay xareysay farxad ay aad u mahadiyeen dhammaan dadkii ka soo qayb galay ayaa dhawaan lagu qabtay magaalada Jilib taas oo ujeedkeedu ahaa furitaanka dugsiga hoose iyo midka dhexe ee Sultan Abbas oo markii ugu horeysay beesha jireerweyne ay ka hirgelisay degmada Jilib munaasabadu ay ka soo qayb galeen culimo waxgarad mas'uuliyiin waalidiin iyo ardaydii madrasada loo furayay ayaa laga jeediyay hadal kala duwan Sultan Cabdiraxmaan oo ah sultanka beesha jireerweyne ee Jubooyinka karamid ahaa dadkii madasha ka hadlay ayaa sheegay in furitaanka madrasadan ay iska kaashadeen wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka iyo beeshiisa ayna sii wadi doonaan furitaanka goobaha waxbarasho wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday sultaankii ka horreeyay ee Sultan Abbas ee Mareykanka uu ku duqeyay deegaanka ka tirsan wilaayada Jubooyinka isagoo sheegay in dhigii Sultan Abbas ay hordhac u tahay madrasadan saliibiyiinta Mareykanka ay ku qasaareen dilkiisa
ee madrasadan ee Sultan Abbas furitaanje mayba iska kaashadeena ee wilaayada Jubooyinka ee may kale qaybli wax ka qaaday oo aad macnaa in ka dadaalay juhdi badan ka bixiyay odayaasha beelaha jareerweyne ugaasiyada nabad doonada wax garadka beelaha jareerweyne ardaydan hada hortan fadhiido ku dhawaad 200 ba Mareykano hadii Sultan Abbas ada dilli Sultan Abbas hadii ada dilli 200 oo ada diyaar ka hada dilka la diyaar hada dilki Sultan Abbas ada dilli wal matarna 200 oo macna Sultan Abbas boosyo buhiyasa waana kuwa may diyaar way
waxaa sidoo kale furitaanka madrasada bogaadiyay wax garadka Jubooyinka oo ugu horeeyo gudoomiyaha odayaasha dhaqanka ee Jubooyinka Sultan Cabdi Qani
aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa uguna faraxsanahay uguna ducaynaynaa ardadana waxaan leenahay fursadan aad maanta haysataan waa fursad naadira oo horay loo heli jirin beeya saaliha iyo guriya saaliha guri wanaagsan iyo madrasa wanaagsan iyo mujtamac wanaagsan baa isla heshaan arday wax baran waaya marka
waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka Sheekh Maxamed Abu Cabdalle oo isagana ka hadlay furitaanka madrasada Sultan Abbas ayaa beesha jireerweyne ku amaanay dadaalka ay ku bixinayso waxbarida ubadkeeda wuxuuna xusay in wilaayada ay dadaal dheer ku bixisay furitaanka goobaha waxbarasho
madrasadan Sultan Abbas waa madrasadii ugu horeysay ee la hirgeliyo go'aanka ugu dambeeyay shirka noqobada wilaayada Jubooyinka Ilaahay mahadi Sultan Cabdiraxmaan iyo noqobada garabkiisa ah juhdi iyo dadaal ay sameeyeen ayaa Ilaahay subxaana wa ta'ala ku ehaysay waxaana kala qayb qaatay degmada Jilib iyo wilaayada gobolka say u furmi lahayd madrasadan Ilaahay mahadi maanta waad u jeedaan uniformka iyo waxa ka muuqda iyo quruxda maanta waxay noqotay maalintii furitaanka madrasada Sultan Abbas madrasa hal mar la furay 195 lagu furay waxaan isleeyahay waa dad u baahnaa in wax la baro dhammaan ardaydu wax ka baranaya waa majaanan waa lacag la'aan waxaan rajaynaynaa salaadinta beesha iyo noqobada beesha iyo wilaayada isgarabsanaya meelaha dhiman ee beesha ay degtana in laga furi doono madaris noocaan oo kale ayaan rajaynaynaa Ilaahay haddu idmo
ugu dambeyn ardayda ayaa soo bandhigay dareenkooda ku saabsan furitaanka iskuulka iyo sida ay ugu warhayaan duqeyntii lagu dilay sultaankoodii Abbas oo loogu magacdaray madrasadan cusub ee loo furay
Sultan Shahidi Sultan Abbas Sultan ki jarer weyne unun jalani le marki us shahidi unun murgoni Insha Allahu argudane damantayno galki dil maylane ununo sadarne meli rabd galle ununo kin koyane elje maylane isbiru wahtasibu melkasto izrutan darana